Onye ga-anụrụ olu mụ karịa n'uche m? Onye ga-anụrụ olu mụ karịa n'uche m? Onye ga-emere m ihe karịa n'uche m? Chinazamo, Chinedumo, Chinazomo, Chibikemo, njewe jewe jeruo ọkwa chi m, nlawa nlawa laruo ọkwa chi m, onye ọkaikpe mụ na mụ ọkwa chi m, onye na-ekwuru mụ n'ụmụ ọkwa chi m, Chinedumije, Chinenye m, Chidebere, Chinagoro m, Chugwame, Chioma m, Chugwa me, Chioma m, Olumekele, n'oruru gị, Chugwa me, Adigbekele. Ihe niile na-egidi n'ụwa, ihe niile na-egwodo n'ụwa, n'iwu ga-anwụ bụ na chekwe gị, n'ida gị bụ na chekwe gị, atụmatụ ọjọọ niile chekwe gị. Ka mụ too n'uche mụ n'oruru ya, ọbara chi kelechi gị n'oruru ya, onye dị ndụ kelechi gị n'oruru ya. Chugwa me, Chioma m, Chugwa me, Chioma m, Olumekele, n'oruru gị, Chugwa me, Chinazekele. Chi onye adịghị n'izu ihe mega, ihe chi zubere onye ga-egbochi ga, amara si na chi onye ga-anapụ ya, ebube si na chi ma nọ n'eko, ngọzi si na chi ma nọ n'atọ, ụba si na chi ma nọ n'atọ. Onye, onye dị ka chi, o nweghị onye dị ka chi yo. Onye, onye, o nweghị onye dị ka chi yo. Chinazamo, Chinedumo, Chinazomo, Chibikemo, Chugwa me, Chioma m, Chugwa me, Chioma m. Onye ga-anụrụ olu mụ karịa n'uche m? Onye ga-anụrụ olu mụ karịa n'uche m? Onye ga-emere m ihe karịa n'uche m? Onwe gị, oh, onwe gị, oh, onwe gị onye dị ka chi yo. Chinazamo, Chinedumo, Chinazomo, Chibikemo, Chugwa me, Chioma m, Chugwa me, Chioma m, Olumekele, n'oruru gị, Chugwa me, Adigbekele.